the vibes.
Moyo wangu paka hisia zangu, akili yangu
kuna kitu vinapenda.
Umli wangu hauluhusu kabisa kulilia mapenzi, ukiona nalia
nalilia pesa.
Kamoyo kangu mwenzio nakapenda, staki kapoteza, mi mchezo na moyo wangu sitaki. Kama umenchoka niambie mapema, usinipoteze muda, niwaachie wengine tuachane. Mwenzako muda niliobaki nao, so wakumbembeleza kila mtu. Mwenzako muda niliobaki nao, ni wakutafuta hela tu. Umli wangu hauluhusu kabisa kulilia mapenzi, ukiona nalia
nalilia pesa.
Kamoyo kangu mwenzio nakapenda, staki kapoteza, mi mchezo na moyo wangu sitaki. Kama umenchoka niambie mapema, usinipoteze muda, niwaachie wengine tuachane.
Tineka Records.